yautere suka be mal
meden goni le hakkunde luma wala fo bugu le danki goti ko yata cukulo inde woy nogo yo ana jodi le ki danki yoga mabbe ana dani yoga be ana jodi be fu be kidi morede mordi julde mo wala be yoga be kuliti dallaaji gondi do be suka be
bendam sanu lawi
ku janab de suka be mora yaade e nyallam be nyaamata be nyarata minne wala ko min baawi ni do kano so min gi suka ana gulda mo min kebata morde fu min yoppitan client yoga ana ngara ille 10h yoga be 23h 0h yaade fa 3h be ngadde suka wakatiji jati min kootan yokkude yogaabe ga en ngaddan hakkillaaji maɓɓe kañi daagi maɓɓe ɓe mbaalan ga en
deyande noddirtede badiala 1 hono ɗum woni toon ɗo hedde cukaloy ngoroy kañen ɗum ɗomɓe fa kofe
alhamdulillahi luumo nga ne weli wakkati julde miɗo wawi kofde sukaaɓe 300 coggu mum buuɗi malla hemere ɗoni so simple so modele ana waɗe henndu buuɗi 100 huwo mbaaloɓe ga enna huwonɓe jaɓata
hedde inniraaɓe kolitiwde kina ummoɗa illa dezer na 5h bete fa naɓa ɓiɓɓe ma rewɓe yalla ana keɓa moore ɓe kolitiɗo wajibi noon wala koɓe mbawi wadde goɗɗon sana ƴummade illa o wattu
wadde sukaɓe an ɗiɗon illa 2h fa ɓe keɓa moorede illa 5h ɓiɗe ga enna mi iwi cuuɗi illa 4h fa joni hooram mooraka
ko laati fuu yogaaɓe koltiwide ƴimminan koye muɓen saabi kuyam julde nde yogaaɓe ɗu koltiwide saara muɓen mbiyata ƴummin ɗumɓen illa weetay
mi wari ga en illa 6h mi tawi yimɓe ardiɓe kaman ɓuuri yimɓe noogay kana jigila iwmi warde kofaade wolofo bugu mi hujji warde ka fa joni mi heɓay illa ngarmi sana miɗe gonga mi wi saaraɓe am immina kam illa beete law yalla miɗe heɓa arra junngo yeeso yiɗimi moorade hikka
a hollitinde wiide nde o wattu sukaaɓe yogaaɓe ana lalla e wi mooroɓe illa asawere ƴaɓɓine nde suka maɓɓe goto majji eɓe darte inniraɓe gadda sukaaɓe muɓɓen illa julde yettaki
yewtere sukaaɓe mal fu wonno